right. Barabara Kimisha.
Yo. Ni Zidro. Kama sauce, mean the boss, mean the wild boss. Check it, Jeshi ni mbaya na wato kuma bodoski. Mbogi ni mbaya, mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo ni lemjeyo na gaoski. Mlinge kam joni unatokyokyo na timo magode chok. Sindi joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija dozi. Ko joma gode chok. Sindi joma gode chok. Siminko joma gode magode na badata chok. Siko joma gode chok. Sindi joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija dozi. Ko joma gode chok. Sindi joma gode chok. Siminko joma gode magode na badata chok. Atifo ni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introductions. Kala la kapdana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nmenyanya kadi science iko kwa macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Miukataka tumamora tina. Chinja kade mako na itina. Mina ita ina nskiza. Kijipa bado ndaifinya. Jagi kwanza tuko Friday so kesho misiko job. Nenda ntunia kila mali hakuna mali siko joy. Rada safi kipatana form niliwami ndo natoa. Karika java joka chok. Nasima sani kwa siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode magode na badata chok. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok.
Ove se wanduru imepigwa ni mauvu. Moshi unacheki ni ya vuvuvu. Mangos kwa chamasha ni wanguvu. Kwa chana mapanga kisha susu.
Ati rada safisha chunga mchatisha. Wakisha itisha macho ivisha. Moshi pitisha matisha. Kwato lipisha nanga inamisha. Lalisha dengi meweza gani fikisha. Tarimbo rungu pikisha ndani ingisha. Vigita pato na giza kaina tatiza. Ririma gode ni mzima bado na ijimba. Kizima na yundia go waina bako. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode magode na badata chok. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode magode na badata chok. Jagi atishada panda ganja fama. Kuyoyoma kusota kulala. Kudozga muoga. Kudozga ujaoga. Sasa ona blanda. Mistake ya kwanza kumes na kitanda. You mean kukojoa kwa kitanda. Iyo ni blanda. Chunga sana dia. Kukunyo sana bia. Una mess na mind bia. Kani no find bia. Kano no come here. Kani bike ride ya. Kani maji kata bia. Kani strongi strong bia. Na ukidai kuna kahawa naka uja shawa. Kweni wa sora. Siku joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siku joma gode chok. Siku joma gode chok. Siminko joma gode magode na badata chok. Siku joma gode chok. Siku joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siku joma gode chok. Siku joma gode chok. Siminko joma gode magode na badata chok. Yo, check it. Ni 2020 kwenye kifo 20. Na washa moja mbili tatu moryo hadi 20. Ni 2020 kwenye kifo 20. Na washa leo mamoryo hadi ni akisho ameplay.
Go ready for double number mbili tuko.
Yo.